Electric Hands.
Piu de polesa tisha. Nendubla pitu kwa mulomwe. Wake up, pitu nyomusele madesha mashir. Alevika poi ya ine, nubevika poi ya ine, alevika poi ya ine, ya, jidansi ya mashel. Ichiri jidansi ya mashelu, jidansi ya mashel. Electric anzi, haletu tengoma, nolo ni kwa na vene alafu ntendola. Waba muna here one song pola. Wagai nona jipi mtu wanti controller. Yeah, nima mashiri diwa muno. Lunda kove volume ubasha lelundo. Tutambe vivelo fiankeche one pin. Hey life in for hey. Chidia paida chiri no musana. Na chimbi hapo pari waida na jojabu sana. Tushana pona fwede deli kanji kale pachi kona. Ponji pembele. Yeah, nala chifunda dance ya mashir. Nolo pachi panya pabo bachite wana chir. They got your engine phone, she dance on my shit. She dance on my shit, oh. Ale vika poi ya ine. Yes, sir. Nobe vika poi ya ine. Ale vika poi ya ine. She dance on my shit. Mulepia, ichila ni kwesu kovalefwa. Yeah, na ufwala na malewa. Wadishani la mchaka lewa kwen. Wake up. Hapa kuli mpumpumpu dance. Kwa wagosha kushaku na chimwe mwe dance. Kwa isana dance ya mashelufu. La mina kumeka ikona kuchulu iwe. Kuno tushile tukonkele sansa. Ito kuchalo munina tola kutamfya. Kani satana ukubombia tola kushimia vantu wakampo kunosha. Alu ibila fulama kalefani mutu wanitetema wabusha ne mipashisha kusesema kale kale chidansi ya mashir chidansi ya mashir ale vika poi ya ine nube vika poi ya ine ale vika poi ya ine chidansi ya mashir.
Hit maker.